Yes, silent ocean. Yeah, the fire's in the building. Keeping the good music alive.
All again, what a fake. Good challenge, Charlie. MG Records. Kusifu moja mieni kama tana kupa Wepikia kono meniweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako wendo kiboko ya
Kila shatane na mbuyo akiweni mibuyu mitatu Kiamoni tumikishi mwenzo talala na vyatu Najione majabu, najione mapi mamangu Hakuna mapenzi hivi popote kwenye ulimwengu Swezelezea jinsi na vyo kuzimia Nikicheza na moyo wako na cheza na wangu pia Nafsi ya kulesha potea, sweze te kujitetea Kauli toroka peponu, zuru livyo kwenea Higa la kushoto, msageuza na la kulia Wengine weni jeribu, wanajua kita chotokea Staki mambo yaende kombo na ya kenda ya waikurudia Tuende na ya tuwezi shindwa, yaje na pambio ikibidi Tunabishana tugumbani, then we back here Atuendi juwa, tuendi chini, love we right here Oh, ata mapenze kifa busi Tubaki sawa tu usini watu wazima Lapo tuwezi kushika underground Uyo na nusu ya mwili wangu Na nusu ilo baki kwangu Yote na kupende wewe Unajua langu na mwezi wangu Natembea na roho yangu Sote na mtu mademu Ndo Michelle Obama wangu
Usiku moja mweni kama tamata Wepikia kulumi niweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako Wendo kibongo ya mwenda Sipo gawi hawachui kwanza Nama mojo mewa kimbiza Unatempea na soe ya mtu Nataka ujue wendo kiboko ya mtu
Wakikwita vika uke hino miyo kubiza na wana Na wize hawezi kuishe kozi mna menge kufanya Hatuwezi kosa usingizi sababu watu wanasemo Na midomo ifanye nini wacho kichoko tezima Huko mikono salama kozi na kuzimia sana Kamboni yango jicho jinsi na vyo kutazama Mahaba to the moon and back I'll keep it real Ofupi mambo kiuni stack Nataka tuzeke pamoja Paka vikongo mina webeka kwa bega Chochoto la chotaka nipanga kukupa kweli Kamba sina ntatafuta na naminu itasubili Wezo mbandege unakili, wezo mbameli Wendo mtunzela zangu tombo na choweze mili Kamte kamelu wa kisomali, wendo captain na Wendo superman, wendo pilot love Ujo na nusu ya moyo wangu, na nusu la baki kwangu Yote na kupenda wewe, na jua langu, na mwezi wangu Na tembea na do yangu, sote na mtu mbandemu Wendo Michelle Obama wangu
Sifu moja mweni kama tamata Wepikia kulumi niweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako wendo kiboko ya mbuka Sipu gawi hawachui kwanza Wendo nama moja mwewa kimbiza Unatempea na bro yangu Nataka ujue wendo kiboko ya mbuka
Alikai, mwana fake Kuchali, chali Enjo Records Popular
Bring to the